نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نشارك بلناكو za maubino mwe munte mwe ama gaswalila kunzigidi ama beza wana di thawabu zimene munte mwe ama pitapita kunzigidi kumaso ama kapempelila kunzigidi sapempelila nyumba yae thawabu zimene muntu amene yo ama zibeza chuyambilila wana di kupangila wudhu kunyumba kupangila wudhu kunyumba kumansu kuyenda kupita kunzigidi ndi njira yokhululu kidwa mashimo ndi kukwezedwa so ule melelo chuyambilila muntu amene akupangila wudhu kunyumba kenaka ndikuyenda wapasi ulendo wa kunzikiti kamwina akuyenda pa galimoto kandi pa njinga chokola chimene famenese agwisa ntchito mphamvu zake agwisa ntchito china chichose njira ina iliyonse yoti mpano iye akafikile kunzikiti ndiakuti kupanga zimenezoko choyambira kupanga wudhuko komanso kuyenda koso ndi njira yoti Allah subhanahu wataala ndi chinthu chimene chimapangisa kuti Allah subhanahu wataala akhululuke mmachimo amene munthu ali nawo mamaka ang'onoang'ono amenewo komanso Allah subhanahu wataala amankweza ulemelelo wake. Umboni wa mfundo imene ndio hadithi imene ichokera kwa Abu Huraira radiyallahu anhu ya maafuta kuzawati tumiki sallallahu alayhi wa sallam adari muntu amene anga pange udhu kunyumba ndikuyenda wapansi kupita kunzikiti kuti akakwaniritse lamulo la Allahu subhanahu wa taala phazi lililonse lomwe angaponye amakhululukidwa mashimo ndipo phazi lina lomwe angaponye amakwezedwa ulemelelo wake. Funde chiwili unenatu omwe amabwera kunzikiti amatengedwa kuti ndi mulendo wa Allah subhanahu wa taala fasina kandi nyumba ya Allah subhanahu wa taala ndipo pamene ili nyumba ya Allah subhanahu wa taala ndeti iweyo ukachoka nyumba ubwera kunzikiti umakhala tu wamuyendela Allah subhanahu wa taala nde iweyo umakhala mulendo wa Allah subhanahu wa taala. Hadithi yochokera kwa Amr ibn Maimun kumaso Amri radhiyallahu anhu sayyidina Amr ibn Maimun radhiyallahu anhu yeyitu akulongosera kuti Umar radhiyallahu anhu adati tumi sallallahu alayhi wasallam adati mizikiti ndi nyumba za Allah subhanahu wa taala padziko lapansi pano ndipo munthu aliyense amatenga udindo uyang'anira mulendo wake chinza kuti neni mwapita pakhomo la munthu una wake ndiyoti iye uja amakhala ndi udindo woti akuyang'anireni bwino bwino inuyo sinankha ndi mulendo wake ndiye chimozimozinso mmizikiti tikapita kunzikiti Allah subhanahu wataala amatiyang'anira ngati feyo alendo ake amene tambwelera mnyumba mwake ndipo fundo ina ili motela ona kuti onse amene amapitapita kunzikiti amapatsidwa dzina loti mmodzi wa omwe akukhala nyumba ya Allah mwachitsanzo kuzangopereka chitsanzo munthu amabwerabwera mushopu mwachitsanzo munthu akugwira ntchito mushopu ina yake ndi chifukwa choti amapitapita mushopu mu amangotchedwa amatchedwa kuti iye ndi staff wacha wa nyumba wa mushopu momwe muno au ndi mwana wa momuno uyu ndi chimozimozinso munthu yemwe amapitapita kunzikiti munthu amene amatchedwa kuti ndi mmodzi ndi nzika yamuti ya mmenemo komanso ndi kapolo wapaderadera wa Allah subhanahu wataala fasina ngati zimene akuchita kubwerabwera kunzikiti kokhako kukumusangalasa Allah subhanahu wataala ndi iweyo ukhala womusangalasa Allah subhanahu wataala mwakapolo Allah subhanahu wataala muli ena amene samatsatira malamulo Allah subhanahu wataala ndi muli ena amene amatsatira malamulo Allah subhanahu wataala ndi iweyo pamene ukutsatira malamulo Allah subhanahu wataala ndikumapita kunzikiti umasiyana ndi uyo amene sakutsatira malamulo Allah subhanahu wataala ndi iweyo umakhala wokondedwa iweyo umakhala wina wake wapaderadera. Hadithi yochokera kwa Anas radhiyallahu anhu yemwe akusimba kuti mtume sallallahu alayhi wasallam adati anthu amene amabwerabwera kunzikiti okha ndi omwe anthu amene amabwerabwera kunzikiti okha anthu amene amabwerabwera kunzikiti okha ndi omwe ali akapolo apaderadera Allah subhanahu wa ta'ala.